Zakira be dibe jam nyalle modon bismillah mo hedaade faabundiran yewtere kewtanande nedda ko himbe egube wombe limali da yontere fu naami alal bare fu de ndokka hala jaliñi kebudi chaleele batte wayde dejere waylitagol wattu nedda ko fa yottaade okude hala do humuni be walde be himbe wombe le didallaaji sembe kabaruji de comité international de la croix rouge ala anni wallirinde ko yaata milliard ngaji chapande tati tati sefa hitande hikande bangal neɗɗa ko limali wonno ko holliti ñande talatare sappo e jeɗɗi lewru février Nicolas Lambert hoorejo nelaɓe CICR limali ley ko joddi e nantinoɓe kabaruji immadaraɓe gadi e croix rouge Mali caggal ɗum koɗo woni invité famɗen nde yontere ana noddire Adama Diawara kankono hoorejo service développement volontariat ɗum gollirinde gam Allah e de la jeunesse ley croix rouge Mali waran o haalani en haala himɓe egguɓe e huɗum won koɓe gatta faɓen en birfito dow ndimako e wi makko dow heƴoji banggal ndenagu fa yettade e muñal croix rouge ana walla faɓe himɓe wona faɓe birfito tan ɓe jotto ɓe joɗɗiro ɓe tawa koɓe mbawi joɗade dow muɗum keɓɗo ɓe joɗiro dow ndimako timmode bandol yontere gol min ɓami raf inniraɗo moyninta mamiraɗo gol bandol an holla wiide sina heeɓa ko jiɗɗa fu a ɓaman ko keɓuɗa fa ɓeydoɗen faamu e korogol bandol e garan keɗɗene ɗo Mamadou Dikko o conseiller pédagogique Kappa Douance keƴal meɗen gonɗo toon Mamed Idrissa Touré e lanodire makko ɗi sembe kabaru jettinowoɗi ko Ousmane Niari Bouly gagni kante woni hen to ɓokki jande to sakiraɓe ɗo gonɗo limal fe manggal muɗum bisimilla mo heɗade nde yewtere faabodiren e comité international de la croix rouge ana anni wattude ko ɓadato milliard ngaji capanɗe tati e tati sefa hitande hikkande wallude banggal neɗɗa ko leymale ɗon ko holliti ñande talatare sappo jeɗɗi lewru février Nicolas Lambert hoorejo délégation CICR leymale ley ko jodde nantinoɓe kabaruji kamɓe e croix rouge Mali fanda muɗum yo hollitinde golleji ɗiɓe gaɗle hitande 2025 e anniyaji mabɓe le hitande 2026 ɗum waɗɗiɓe nde jonde le o watta tiɗal wodi banggal neɗɗa ko fa yettade rafi ndenago eggogoji jamare nde anni jantore nde Mahamane Baba Kunta waɗni en dow faccitago Ali Cissé e Sidda Sidy Bé
fewde kabaru ɓililo e himɓe yurmere tiɗuɗo sanne fedde neɓe noddirta comité international de la croix rouge holiti wiide fanaji ɗi tewtanno ele immadaraji muɗum le hitande 2025 le leydi amen ndi ko ka heɓama le wi Nicolas Lambert keƴaɗo fedde CICR le leydi amen ndi golleji mabɓe ɗiɓe annino wadde le hitande 2025 sa daɗɗi ɗum temdere ɗi fu heɓam waɗede ɗum tawede tiɗɗalaji kewɗi ɓiliɗe rafi ndenago o
2025 on a fini avec
le hitande ujunaɗiri nogae joyyi mais tilikin e lallude golleji fuɗɗi mi immini wadde noon miɗe miila ɗum ana tirsi sanne mi waɗa immadaraji mi waɗa faaba muña le nokkuji kewɗe to jamaren jippina o faaba muña ana hani nayirade banggal hinnagol jamaren fottade faabaɗoɓe banggal cellal tewtideɓe diyeya tedan kay ƴewude honene keɓal mabɓe huncirto fottade kasin ñamiriji mabɓe nannan muɗum
d'accès à la sécurité économique et alimentaire
fedde wonde kasem neɓe noddirta croix rouge malienne le leydi amen ndi holiti wiide kañum ɗo hitande 2025 immadaraji kewɗi waɗama fewde muɗum banggal faaba muya hoorejo makko o ɗo Nuhum Maiga holiti wiide immadaraji ɗiɓe annino wadde banggal himme yurmere le leydi amen ndi ana heewi sanne ga o jokkine haala wiide ɓe keeɓi moɓuɗo jawdi seeɗa faaɓe darono yoga e ɗiɗo golleji saabi immadaraji yimɓel gaɗiroɓe gam Allah Nuhum Maiga kañum woni directeur général croix rouge Mali
en 2025
le hitan ujunaɗiɗen nogae joyyi immadaraji mawɗi mi waɗi ɗum le golleji amen saabe alhaaliji tiɗɗi mataɗ le leydi ndi caggan ballego komi heeɓi kañ e baale ɗe mi gollidita mi wawi mi waɗi faaba muña fewtude e tiɗɗalaji kewɗi ɗi jamare tawa le muɗum noon
de crise de situation de choc
le hitande 2026 CICR holiti wiide ana anni wattude milliardji capantati e tati CFA ele golleji himme yurmere keƴaro ndeɗo fedde le leydi amen ndi ɗo woni Nicolas Lambert ele haala muɗum ka holiti wiide golleji ɗi puɗɗi jonɗi ka ɓe garam jokkitade ɗum
on a toujours trois sous-délégations qui sont
mi won tatton e heejaɓe amirin amen nde guenndi mutti tummuto fattade gawu jogaɗo e maɓɓe ɗum ana joƴƴina nde guenni kidal ka e menaka caggal muɗum ɗum won yimɓe kasimɓe men neeli waɗi faaba muña nde ɓallir leydi ndin nde dokkodirgo juuɗe kamɓe kay kurawruji leydi Mali fa hannde mi wara mi jokkina wadde hono ɗi golleji mawɗi hono hinnade jamaren watte tiɗallaji wolleji e nanndal muɗum mi wara fewa dabbiriji mawɗi kasin ko naari banggal ɗi golleji gooti hakkunde men ka e ministére humini kabaru cellal leydi ndin
taweede tiɗɗalla ɓiliɗo rafi ndenagu oka anale leydi amen ndi fuu pelle CICR kaye kurawruji mali en holiti wiide waram jokkitade e imma daraji mum en ɗi tawa wala fuu moɓe jingani yellana faabo yimɓelle tampuɓe le leydi amen ndi
a jarama Mahamane Baba Kunta waɗninde nde e jantore wonno comité international de la kurawruji ni CICR gollirɗe kumine neɗɗa kewɗe goni hedde himɓe eggume e ñonguitiɓe wallude ɗum ɓen imma daraji maɓɓe ɗi ana waɗa fa caɗele ɓe himɓe ɓuytode keɓa gikke goɗɗo e jaaran moti to egguɓe hewɓe kewɗe gikkeji goɗɗi dow wallangoji baali kumidi neɗɗako ɓe himɓe ballaɓe yalan keɓa golleji ɗi gaɗa ko keɓa hen seeɗa yogaɓe gaɗi jaguji yogaɓe du ana gaɗa margal leyɗi kalisiji ɓe dokka hewɓe mabɓe koltiwiɗe ɗum laatigue sababu fa keɓa mbawana koye muɓɓen tawi ɓilaki e fayi goto keƴaɗo meɗen gonɗo Motti Mamadou Komina yettake ley d'accorde egguɓe wonɓe Barbi Plateau Sévare ani jantore makko dow faccitago mumin Sendebou e sita siduɓe
ñongitiɗo o iwi koro hitande 2019 batte rafi ndenago gottu joni e faaba fedde lollirɗo croix rouge leydi Mali o wawi udditinde nokku ɗo o sottata iɗum wallamo daranade almusada galle makko ɗum laatike sababu dun o hewti dimmako makko
kasi ɓeɗo dokki jonka so sodumi ɗum marchandise hono alhaali hono bitigue en croix rouge noon ɓen dokki a faami lanɗan en yaade sikkoro en sabundeji en ɗum codumi gattumi e bitigue
Fatoumata Diallo dunno yo ñongitiɗo jooɗiɗo Sewari o holliti wiide o heɓi faaba croix rouge ɗum laatike sababu o fuɗɗa margol daaba le mono omo heɓa hen nafa sanne
yimɓe croix rouge yimɓe ko yettinduko amen ɗo watte muɗum ɓe joƴƴini walde wootere ɓe namdi amen homo fof ko miili wadde kañe ko yiiɗi yogaɓe haale haala embouche yogaɓe hollite haala jagoji min kemi cuɓiken wadde embouche mi heeɓi baali ɗiɗi mi mari ɗum
ɓe yimɓe ɗiɗon ɓe keeɓi faaba holliti wiide golleji koɓe gatta ɗum wayliti neɗɗako maɓɓe kambar mun ɓeɓe mbawi daranade almusada galleji maɓɓe kañe dun ɓe kewti hoolare
min mi heeɓi nafa sanne caggan margon ɗi daaba cotta ɗum sa watte foof somi soɗɗi mi ñamminan faaɗe faya mi cotta ɗi mi heɓa
sabu nde ɓe garta faaɗe walla kande mi jooɗi to wala fof ko gollammi mais ille ɓe gaɗi kam financé fa hannde alhamdulillah ley ɗum ɗo barke muɗum jooɗimi ɗe ñaama hen miɗa yara hen miɗa heɓa hono dépassé sukaɓe am hen du
Oumar Diko e Fatoumata Diallo ñongitiɓe ɗiɗon gomɓe Sévare Barbe gaɗɗi noodango fewde ONG ngaji kañe pelle daraniɓe kabaru neɗɗaku ɓen jirwina sifa ɗi anniyangaji e wi maɓɓe hewtingol mun ana walla banggal fowtere keɓɓe kañe neɗɗaku yimɓele ñongitiɓe yo ɗum woni ko gollidinɗo studio tamani Mamadou Komina gonɗo Motti heɓani min
Mamadou Komina a jarama en tagui tagui tan ɓe himɓe egguɓe bonnayi kalisi ballira o nawtireke ɗum fa keɓa gaɗa ko wawi nafude ɗum ɓen darta ɗum wawininde koye mumɓen leyde yontere fabodiren koɗo keɓuɗen ana noddire Adama Diawara kanko hoorejo service développement volontariat et de la jeunesse croix rouge Mali o haalnan en haala himɓe egguɓe e wallongoji ɗi gaɗante yal ana birfito ley guure mumɓen dow ndimako cuuɗi ñamduji cellal hokkude hakkillaji lobbi ko waɗa fuu ɗi galleji waɗi fa kewta koye mumɓen dartina gunda mumɓen e wimako dow ɗi joji banggal ndenagu e muñal croix rouge waɗi faaɓe himɓe tawede so kooti fuu jooɗiro dow teddengal e ndimako muɓen tawi wondu ko jogui keɗen ko wi Mahamane Baba Kunta
c'est vrai que ces personnes se sont déplacées à la suite
gonga yimɓele egguɓe iwre jonde mum en ɓe ela haali nawɗo woni croix rouge ana ɗon fa bisima ɓe faaboɓe ille wakkatiji ɗiɓe gooni e muɗum fa ham tiiɗuɗi ko nawri banggal hutugol mabɓe toɓe ƴuwi croix rouge leydi Mali faaboto yala ɓeɗo yimɓele ana heeɓa wirfaade to ƴuwi ana reeni so wi ndenagu ɗum woni yalla ɓe mbawi wirfaade nokkuli toɓe ƴuwi to ɓe jottoyo to kasen ɓe gonto ñandu ko heɗetaɓen hakkude mabɓe yimɓele ɓeɓe tawtoytatoɓe hono latirto en dam ana heddi hakkun mabbe yimbe be joppi ciagal mabbe to wona so di fu landi mi kebani dum jabu fu so mi pabo lamu o yella bedo yimbelle ana hewta nukule mu en mi taerdu ko be kasindine mudum ko nadda ko wawa yaade ciagal mudum fei fu ana tum projet ngaji kewdi do ana tum mi nyalo mo hande o pabo tobe bedo yimbelle yella ana heba wirfa nukul to iwi lamu o tam min pabo to el golle mudum bangal himme yurmere teranaade ko woni denagu yella bedo yimbelle ana heba wirfaade nukule mu en tawa ana reeni wana golle ko rouge lamu mali kanyum je wadde o do golle kanko je haltande yimbe fayoto yimbelle be o golle dita bangal himme yurmere wiide bedo yimbe ana baawi yaade jodaade tum minen kam min pabo tobe el o do golle tam bangal cellal nyamdu be keba nukule kantide to be baawi jodaade kanyum ko nande mudum so mi tayori dum funen ko rouge yaltata kanyum so hala wiide nukule to be ngarta fa be bir foto denago ana tum nukko odo ana muddi be baawi yaade tum bedo yimbe eggi nukule mu em tawi ana rouge yoga mabbe demobe juppube huune fu ko remi ele gese mu en yogaabe duro noobe be dabaji mu en fu mursa heejoji ana tum fa faabo bedo yimbe eggu dudo jonde mu en yalla na heba wadde golleji bo latar sababu e juude mu en heba ko tamma e juude mu en fa darono saddawe mu en fa be keba wirfaato be yuwi be kewtaya gese mabbe be keba remunde dundu so dun hore du fu waawa deede projet ngaji pawide waytagol wakkati ana tum gullirteedi fa jeewe hodo woni ko yimbe hasindine mudum bangal waytagol wakkati ole nukule mu en horebe fu meedi holitidde dum be memino hala mudum ele ko betti ko dum hono ko rouge waawi halirde no tayuri bedo yimbe ngartobe ana yidi wartande hore mu en datol mede jogi tum pawingol edo himme yurmere kulitido wiide bingel adama na haani ko heddoron di mako mudum ana haani du ko di mako mudum teddine ko rouge ana bangi bedo yimbe fa faabo dum en fa hokka dum en ko hasindine mudum ko nedda ko waawa yaade ciagal mudum fi tawa ebe keddori di mako mabbe imma daraji kewdi min gatta fami deena bedo yimbe mede gollida e gollidibe amen wobbe kasen hono sey ser kan en nandore mudum yella golliji di ko tewtite mudum ko ana heba lawol fa bedo yimbe heba renede
pe mettre ses actions aussi au service pour que la dignité de ces personnes là puisse être préservée.
Artisme kebuden nande yontere miden belti sande bisiminde do suko pullo goto e o suko handen hodere mudun dareke e bangal jimi o noddire MC Aruna e inde mako jati yo Seku Diallo o ma jiana en le wuddu leydi meden di ka handen do kati do o jodi le ko kaldinde mako o suko jokolle rapper holliti en hono o wardi e jimi hodo won ko yidi latade le jimi mako dido holti wirido o ma yimana na do mo hollita kabaru jimi e gubom e leydi meden ndi ko kani wadanede kedden ko landirme makko
fenomen on a beat
mil moyen si pour la maharuna wallahi waran wala da ya no warti do wonno merde way be on jebi ko kano sa klaw ma o be way ma da way den don de tanjada e ma da jada e ma da jada e ma da jada e ma da wala da ya no warti do wonno merde way be on jebi ko kano sa klaw ma o be way ma da way den don de tanjada e ma da jada e ma da jada e ma da jada e ma da de be tap mi do de mi tempi ka alla ba u do na walla abali ni Beta biva mutu mi baledi di tanju ti mi ala adi go wada tembem o itata andala majata kensi en chope chope
artisme kewden hande do ni jimoma kewden hande o monodire MC Aruna en lantomo hono inde makko e yettore makko jati ko wana inde artiste yakko no andi o no andira MC Aruna ni MC mi jotima ta fada selli
kor jam woni ama pullo kardo pullo danejo pullo nagada
wallahi alhamdulillah mi dan celli mi den deni
ay gisbarga
ay homo ni MC Aruna
MC Aruna c'est simple MC Aruna wi e Seku Diallo ana jeya atatchuki
ko andu centre uddu leedi meden diga fonanta anditi hoto woni atatchuki
wallahi
anda kam mi meden le lam yoro woni na do hedde hedde hoto
wori bon est ce que minen jati wana tumbuto woni rezo ami
ah nana jiwi ton boyi
yeah min ke dum ka wana ko hande de
na larga boma ganga larga kat
kat kat wallahi joni ka
ah d'accord e inde de mbida yo Seku Diallo
kany
nden na way halini mi hono jaati gardu e jimi
wallahi jimi a no gardu me mudum arande fu yidi nonka
yidi
hunde fu ko neddo yida fu wawa gollode kina neddo yida hunde so wawa gollode naban
mande puddo dadon
2023 ayyo
hono puddirin dad
bo e dum welanno kam tam bo mi da yi a himobe fulbe dum bo mi da wada do repetition e dum wela kam falam do hokki kam min a horam jaka mi da jogi hen tala andumi a horam mi da jogi hen tala mi da jogi hen yimbe
to nana 2023 warde hande do gonde do hono kabaru maado wuri est ce que golle on wonde yirude
e alhamdulillah wallahi hande ka sava men mi da wa wiide sava do a seeda tan so Allah jeb
ok men de puddan no dan den hono laati mawbe hedi be bi est ce que jogina dan de ene hedde fulbe golle o yafaade wi'e bi ma jimo na rapper
e mawbe be ka be jabay fey hande du ana heddi hen jonno wonko samte min a horab jaati e dum won 2024 ndim burnomi sembe sanne dem fami wodi concert paleton mais décourager mawbe be dum jaati wodi so jaarumi hen tiagal sanne afan so tekitimi bamtude dum joni a hore mudum joni ka be pami ni dum wawa mi wawa yaade tiagal majju mi wawa wodude tiagal majju sabi kanjum gammi golle am kanjum jimmi
be jarre ke joni ka
joni bo ana samti tande be jarrata ka fa abada
d'accord mais c'est quand je vais me faire hier fouti
ah joni kam anda dum gaso be nani do hunduka mani kam be jabonto ko e ma
ah bismillah mi wadi album na wadai tabo
bo
na ep ngaji na hon
bo album mi da wondi hen
da wondi
ayo mi wadi clip ngaji bon mi da jogi collective ngaji seeda dum anda golle ka mi da wondi amodo mi da yidi burde ni du sanne
burde ni
ayo
hedun jokka halaji maade di hedun do hedun di pawi e jimmaade di
surtout mi da yidi pula ko o famaka e fey joni ko sekiti ko mi yaltini jimol dow meden jaati gol doga
do
mbiin muñu ko haadi weli mo waran muñu jennoje jettoje ngaran o wi weli weli ngare benne fulbe anda no basi basi wiete ko basal jam jombi chomba jo ngarten na kawrem
mi jabata hafede ko wayde kali ko mi jabaki pati jabe ibe fulbe pati jarrene waybe modo nangonde ran ko e modo dirande ran balandira ko fulbe go be mbiga ko ganya am gem baika ko alla go mi raidi mi da golla fa oran jaba ko fulbe go mi da yari mi nati fa godon ko arts nga bu o weli min mi ba ha di weli wara munu janno de jatto de gara anda no basi basi biete ko basal jam jombi jomba jo ngarten na kauren allo no burgo jurama mimelo toy tamayo minyama numaro yawa majalbe mimiyawa mama sina fulbe jira basi a fulbe ana basi fulbe minyai basi rali rali kenge nango kenge buri hande wende mato sambo
Allah hollu burgu jurama mimmi lotoy to mayu mi nyama maro fulbe andano basi fe bon ayi so basi naati a hunde moja tan jimi hollu bon jimem di ana jaha do hande basi o jaati
do don do li fawade
don
ka kanye hono adnaado du no yara
no yara ton
me koma a gol jimur wallahi gol yara njita kabar fulbe hande nini bon jokka en koma a hal memi hala mudum sabe di basi ji ngolle leedi men dubi kewdi joni dubi sappo ngolle leedi men en di laata sababu ka himbe hewbe joppi nokkuje mubben leele gure godde yogabe hewbe ngari le galluje mawde
son
andi sene do yoppi nokku mudum yen nokku godda kan ay hamnalde ka fu buraado
wallahi bura
sakira meden fulbe tan pisanne sa basi o
sonne son
egube an dum ko be kaani wadnede hakkilo maada
ko mo fu e bawde mudum ko woni bawdam ko mi wodi mimi milay bawdam timmi fa joni mido yidi pulago wawbe be e andana jama meden refugee meben dum sabi tampere fotata dum torra e hamnare e bone fu fotata dum bi adama so eggido jaya wallahi Allah fe so gartoda le etta si samtata dum jaya do gonnoda dum wana hala sa egginado ka don jama yimbe mawbe be jiyaba balla be
son wi ama jangandabe concert yallaara hebo jewtinaabe seeda hono mere mere ada jaban
a bon bay siam no mi da jaba ya
da jaba ni de
c'est simple mi da jaba allah
da jaba jambe ni ta suka be na ay tan ni wela dum ben
ni wela sanne san no
no lam won hedi dawta hedi tewta lam o na hono jomben bawdo o ni je ngaji na dum darta
dum woni lami be hedde bangal men enen pulaako be
bangal pulaako bangal
lami be
leedi jati
bon lambe leedi verma bon ko kalnammi be tan bi leedi ka yo bi leedi no
fati be jeggita ben
fati be jeggita ben bi leedi ka no laati fu wallahi o bi leedi no
jeggido ci dal ko nyaama na ko yara
ana hani hay bed sabi aduna no Allah hokkirta no non waawi teetirde sina dum pulaako andana o bone de
pulaako andana o bone non jaati me joni hedun projet ngaji ma
bon joni mi da wonde projet ngaji sanne meme clip ngaji ana
Ayeluma, 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 Ayene lobo andu anadaka Anene lobo Anene lobo Anene lobo Inam nafika Ida iduma Emida iduma Ida iduma Yimben iduma
Bon, so Allah jebi porze ngaji ka dum ka toujours joni joni lay ni lebbi ka so Allah jebi wulanto
concert ngaji na
concert jati ana
san son ngaji jimi kesina ube
bon concert o ka irisan irisan no et puis dum mi wadan dum surprise quoi concert mi do jogi concert laaje
boyta
laaye laaye
oh laaye ok a jogi concert d'accord on hollen den tiagal mo
amina ya
e ay lele suka bi joni fulbe an gonde hebude sembe do jimi do rap yaako andi hono ali wan ali ko e hono foyri leñol en hono der king e hono gollidal ma da wori hakkune ma e mabbe o ana ndiro es do gollidal
bon wallahi seeda seeda tan ayi enen pulaako ko meden fu ana tidi quoi bo be do suka be induda be fu hu golle jana be takkune min san
do ana ndiri
o der king min gaddi fitirin collectif ana hakkune emi ali ko collectif ana hakkune emi e foyri leñol min gaddi fitirin jasko miden beldi sanne san
Mengi meden ben hono
Musa Sare Alpha Baba
Alpha merci Musa Sare Alpha Baba Bamgalé be en fu do an liri non
yi mi da nanu diri be fu ma raabe be fu so mi hebo yi do so mi immo yi ki do seeda
abagalle
goaga e oka c'est mon préféré o jati la to nyanyam préféré
nyana hande golle ma fu do jimi di tan
jimi di fa
wala
non pas de travail encore
on taw golle ma do kokko do hore ma fa kaddi
ye nati fa goddo ba goddo
farde ma da nadde jimi do hedon ko ngada no dan nan duri no na jangi no ekol na jangi wuro ana na hedon ko dan no da
tesmi duri budata duubi didde illa mi da fami
aha d'accord me jande ne wo ekol na wurana nga
mi jangi qur'ana mi jippini jati ko ngal got
d'accord ay mi jangi jangi mo bu gargo mo
na mana mo bot
a da go ay
jo mi da wada debouri
a wala debouri
ayo bon mi to djuldeji am kany e bangal famu dinaka dum mi lay wi am baka
nen hedo ko biata fan ngaji maada
bon fan ngaji am di mi salmina be fuf mi da yidi be fuf be ngartana ka makki mi ngartandira hakkila mi salmini ma andu darnde moddo na pula ko de lambe be dano lambe hokko ko njidan don ko e moddo le bangal ko gondu don do
e a jaram san MC Harun Ajarama min jettima sanne e hollitinde min koni hakkilaji maada e aniyaji maada anden wiide tan o suko jokkolle sini o jokkiri no wori hande ni wa hebude dawle e darje le leydi meden di ne ngadnamo duawu araf in moyninta mammi wa woni bandol bamud en de yontere ko lito wol wiide sini a ronki ko kasindinda den watta fa bama ko kebuda fa beedure en fam en gol bandol kedden do ko kanko noddirta do Mamadou Dikko o jangino o conseil pédagogique du cap du ansa kede meden gondo to Mamed Idrissa Touré landire makko
bismillah mo don do radio studio tamani nenno handen gajate amen on anado palnol nenno be bi pasal innirado waddata muynugol mamirado nenno dum yo hollitinde gollirde na naftorade ko tawra dum wakkati mo dabare fu wala nama sifatan wakkilade ngol kongol ana limte e ley palni balebe e ngol hollita du pallondiral e tinnare pallondiral e tinnare sabi soni ko jogida dum na ko woni e desari maada na ko woni e wiima dum gollirata tawe tewtali goddum ko waawi turudema e ley basal gal tawe du a hebay du gollude ko jidda misalu sem ewini hono bangal neddo jangudo so joomun jangi fatiliki hono ko joomun jangi dum wakkati wara daro wiya kanyu gollata golle fu so wana hono ko jangido enno attawan dum du tiidi san so a hebali dum hattama tewtude golle goddo sabi sa tewti golle goddo ley mudum a naftoroto dangam be nafuda nafandu hore maada fa woda caggal mudum ada wawi keba hono golle mo tewtanno da hoddo enno hollitinde ana buri jonde mere na ana buri jooda de tawe wala fuko dabare mo piira nenno gol pannol na faabo en dartinde na gaynude e dum buri jooda de tawe wala fuko golluden nenno so ni wiya e dum dartina kolle mo gonduda na golle mo jinda yimbe fu ana nyingele wuro ana wiya manika yida golle manika yo patu don so ni a tewti golle goddo mo wana golle mo janguda o wiete o kan yidi golle so ni a yi hunde du ana bona sa yi hunde ana bona joni se ngadi hono ni so yite nangi nokku wiya saper pompier en kon dum woni nyifobe yite ben gon so enen badi be galleji dina nokku do yite nge nangi don en jode ke en bi en do man saper pompier a dum golle on kasataade nenno enen e koy amen se imike en bami sioji amen e tumbude amen e tasaaji amen en kebbinoyi ndiyam e ley bulli e ngare de njuppa en eden bama leede en bi ci yite nge fadde beto warde fu tawan enen dum dañu ko nafuden na mo be njaalo den na yite ke to nenno o golle yo dartinde ana buri jodaade so ƴeew nenno en daranike hunde de fadde golloobe hunde warde nenno yo gaynude to sabi e mojjini nanno caggal mudum dum mi wi yo hollitinde ko tawreda ko kanda naftorade fadde ma hebude goddum na fadde ma wallitede seeda mum jogida o dum tan gandirtoroda e ko hinda wadde a wadi seeda e mudum Allah wallitete keba no jaltira e majju tawe a torraki nanno sakirabe tinno den ngol kongol na dum ngol balnol tinno dan e magul fa sanne ngol won nafa
Mamadou Dikko a jaarama Mamed Idrissa Touré ando a jaarama sakirab do kadi na yewtere meden fa bondirende handen do gondo limal fu e mangal mudum en jowti on e do balil haldo so man nyaal budu woni non do gany kante woni on to bokki jande to be cittino wi tan di kabaruji fa ando do ba hibride do site officiel www.studiotamani.org meden jatta sakirab herto be wombe le mali fu e mangal mudon tabe ana kidimi le wakkati on jaarama heɗade nde yewtere faabodiren ɗo studio tamani wassalam.